mayelana nomdlavuza womlomo wesibeletho. Umdlavuza womlomo wesibeletho uqala engxenyeni engenzansi yesibeletho ebizwa ngokuthi umlomo wesibeletho. Umdlavuza lo ukhula kancane kancane ngokuhamba kwesikhathi futhi uvamisile ukubangelwa igciwane elivamile elibizwa nge-HPV. Ukuhlolwa njalo kanye nomgomo we-HPV kungasiza ukuvimbela. Umdlavuza womlomo wesibeletho uyisine, fourth, kulawa abavame ukutholakala kwabantu besifazane emhlabeni wonke. Okuhle ukuthi uma utholakala kunesikhathi uyilapheka ngokuphelele. Ukuhlolwa njalo, ukugonywa nokwazi izimpawu zokuxhwayisa kusiza ekuvimbeni. Ulwazi olujwayelekile. Umdlavuza womlomo wesibeletho uyesibili, second, kulabo abavame ukutholakala kwabantu besifazane baseNingizimu Afrika. Kodwa uwona oholela ekufeni kwabantu besifazane abaningi kuleli. Abesifazane eNingizimu Afrika banengozi yokuthi oyedwa kwabayishumi nane, 1 ku-41, angatholakala lo mdlavuza ngesikhathi sempilo yakhe. Uma utholakala kunesikhathi futhi welashwa kahle, lo mdlavuza ungomunye wabangenziwa kahle kakhulu ekolapheni.